Sabah Malin, Ragado Gorafach Asuran Hasagara Fintalayi, Kajibinsa, Babal Isa, Juru Jechuran, Mumichim Mister Ethiopia, Haila Mariam de Saleng, Hasa Gumi Wiligala Katokumamo to Motarat, Kalisagal Garat, Agisisani Bexisaniru. Jijiram Nihalek Linsa, Balahungef Lolam Bishani, Jirinilam Miwanira Kokes Abusa Jiraja Churan, Buhaila Mariam Dubataniru. Henok Sam Magzer at Chitargamuna Kagabaset, Mumichim Mistericha, Yero Utumba Lay Centure. Asale Hawasa, Hasasanin, Eku Kajal Gaban.
As much as the social media is offering a digital platform to improve exchange of information,
Terra Media and Samkunamti, Namake Nukanani, Ode Fano Walida Barsoon, Inumwayofti, Namahedutit and Kesat, Marie Dabalamale, Tatulera Con Media, Tumfidu, Akumidika Kanat Ilalunkam.
Mumichi Ministeri Chahasa Sani Kesat, Nagaf Tasgabia Dunya Fakasumas, Walid the Buinsaf, Warana Uma Milajese, Kanin, Wan Umataf Kuk Aman of Fakasant, Jake Amahamaba of Hajrajan.
We are seeing how misinformation could easily go viral via social media and mislead many people.
Odeeffannoon dogongoratuun karaa gabaabaa keessatti nam hedduu akka ga'uu dandeettu argumatti jir. Keessumattuuyyuu ijoollee kaa'imaa karaa dogongoraatti geessutti akka jirtullee argumat jir.
Muummichi ministeericha haasaa isaanii kanaan biyyi isaanii baatilee hedduu darban keessumaa ragaalee karaa caasaalee hawaasaan tamsaasamaniin innaa raafamaa jirtutti ture haasaa kana kan dhageessisan. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa hiriirtota nagaatti dhukaasuu akka ajjeesan gareeleen mirga namaa ibsaa turan. Oromia kisat terga jalqabame waggato kogutuf kajiru hiriri mormi magalale adda kisat geggefama turera nanno amara kisuma wulqait gondarif gojjam kisat mormin ummata baballata fera Ethiopian sabahimat umfa kwamsu she garelen mirga gazet estafal man leqeq aniru mummich minister Haile Mariam Dassaleny hasa gumito kumamot motarat agesisanin Ethiopia kisat misoma warin saqabu fiduf jarmulin deggeranif ummata shewalin dandi guddina qabatte jechuudan ibsan kanatte sitmilkofne rajeru ata umalej jiramne qillensananuf balan umama kanakke honge ummata yumma kesabawuf tattafat bodet kan harkisu jiran garenjilo to mummich minister Haile Mariam Dassalenyin hogena mekesuma kibta tadarb president Barack Obama imma baqattoota of koolugaltoota irratti gumii geggeessaniif deggersa ijoo ta'uun hojjete biyyoota tokkummaa mootummootaa 192 waliigaltee dhimma godaantotaaf koolugaltoota mallatteeffan biyyi martinuu qooda isaa gumaachuuf akkasumas hojjechuuf qabsi qophaa'usaa ibseera waliigaltee New York keessatti ragaame kun mootummaa gama dhiyaaf hawaasi addunyaa biyyoota baqattoota ofitti haammatan akkasumas kanneen fedha ofiin biyya ofiitti deebi'an gargaaruuf walta'insa agarsiisaniif deeggarsa nyaataaf maallaqaa dhiyeessuuf qophaa'aniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.